never before. Mara na gubu, mara zipende kwake na tubu. Hiyo, eti na gubu, mara zipende kwake na tubu. Haya mapenzi ukiwa nazo ni shida, ukiwa hauna kabisa msiba, hata ukisusa wenzako na kula, yani mapenzi yanacha mkubwa. Haya mapenzi ukiwa nazo ni shida, ukiwa hauna kabisa msiba, hata ukisusa wenzako na kula, yani mapenzi yanacha mkubwa. Wololo wololo lolo, wololo wololo lolo, wololo wololo lolo, wololo wololo lolo, wololo wololo lolo.
And the good work has been done by the people.